Bongo.
It's them.
A bad man. Bako vitele, vikele kele. Kama singo maza bado umekaza kifuwa mbele. Oya mako vitele, lele, vikele kele. Kama singo maza bado umekaza kifuwa mbele. Alright.
Ni singo kama dabo, watoto bado avokado. Wakiumwa mapanado, dani mafuti visado. Mama Dangote singo maza, Kiki Mami singo maza. Oya singo maza, hata Shishi Baby ni singo maza.
Na wapongeza masingo mama,
masingo mama.
Usema kweli mnapambana,
tunapambana.
Jipigieni makofi, wanaume wakorofi. Jipigieni makofi, wanaume wakorofi. Singo mama tunaona vile mnapopambana, wale wanaowatukana kwanza wana mana ni kama wanalana. Mliwacha umeyumba mkazani watachunda, na kumbe yuko mumba.
Mumba
wana maukoto na miliki mikoko na bado wametoboa. Singo mama uyo, singo mama uyo, 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 uyo. Singo mama uyo,
analea peke yake.
Singo mama uyo,
anapambana kivyake.
Singo mama uyo,
bize na watoto wake.
Singo mama uyo,
afu kesho uwapase.
Singo mama uyo,
anapendeza.
Singo mama uyo,
cheki anavyocheza.
Singo mama uyo,
tena naweza.
Singo mama uyo,
hata sipowezeshwa.
Singo mama uyo,
wanawake tunaweza. Masingo mama tunaweza. Wanawake tunaweza. Single mama tunaweza. Single mama ni baba na ndo mama. Tunalea watoto peke yetu. Hatujali cha mwanaume kitu. Tunapambana na maisha kivyetu. Si wengine sio wajane, wanaume walikimbia wakati wachia watoto peke yetu kulea. Na sitasema freshi, shega, mbona hata peke yetu tunaweza. Freshi, shega, single mama ni masoja tunaweza.
Awapongeza masingo mama,
masingo mama.
Usema kweli mnapambana,
tunapambana.
Jipigieni makofi, wanaume wakorofi.